ekitongole ekyebigezo mu ggwanga Uganda, ekya Uganda Examination Board wamu ne Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo bafulumiza ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu. Bino nno bifulumiziddwa olwaleero wali mu maka ga Pulezidenti Nakasero, era nga abayizi abakola ebibuuzo bino bawera ddala 84.85 era be batuula ebigezo okwetooloola eggwanga Uganda, era ng'ebigezo babituula ng'ennaku z'omwezi 3 nenya omwaka 2025 mu masomero 16 mu 14 okwetooloola eggwanga Uganda. Era ku bayizi bano abawala baali 248.356 osonga abalenzi baali 385.529. Era ng'okusinziira ku byavudde mu bigezo bino, okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga UNEP, Dan Odong, agamba nti abayizi abalenzi bakoze bulungi mu bigezo bya P7 ebyatulibwa omwaka ogwedde okusinga ku bawala, nga n'omuwendo gw'abayizi abagudde gugenda gukendeera bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. Oneno mu ngeri y'emu ategeezezza nga nate abayizi abakola ebigezo bino abawera ddala 87.83 be beewandiisa okutuula ebigezo ebyo ebyakamalirizo, era nga abayizi 522,236 be babadde ku nkola eya bonna basome eya UPE nga bakola ebitundu 63.8 ku 10, ate nga basigadde 29,587 babadde baweererwa bakadde baabwe nga bakola ebitundu 36.2 ku 10. Era nga abayizi bano basinze kola essomo nate ery'oluzungu, era nga mu kutwaliza wamu abalenzi bakize ku baana abawala mu kukola ebigezo bino. Songa mu kiseera kino minisita ow'ebyenjigiriza eby'eggwanga Uganda n'emizannyo naye ali kwogerako eri eggwanga wakati w'okufulumya ebigezo ebyo. Wakati mu kusooka ono eno yeebazizza nate gavumenti ya NRM kussa n'okuba nti etaddewo enkola ezisobosezza abayizi okuba nga basoma mu ngeri emu basoose nate ne bakungubagirako. Yaliko minisita w'ebyenjigiriza eby'eggwanga Uganda eyava mu bulamu obw'ensi eno gye buvuddeko, Geraldine Namirembe Bitamazire.
Essential for our teachers, therefore, to adjust their teaching method to the new reality. The Ministry of Education is implementing various interventions to ensure quality capacity building of our teachers. This is very important for our ministry, but also for the country as a whole. These interventions are part of the National Teacher Policy 2019, whose standards are being implemented through in-service or pre-service training opportunities. I am happy to hear from the board chairperson that for the last 2 years, UNEP has conducted training for teachers from 2 districts selected from those with the lowest levels of achievement. The training can, however, be expanded to all. Thank you.